secrets.
Anasema nimemfuta mafaili mafaili, anasema nimemvuruga ubongo ubongo, anasema nimemchanganya kawa chizi kadata, anasema nimemroga kawa zezeta.
Na kitu kizito nimepiga kichwani, na ugonjwa wake mindoda wa
nimemnyaka na banduki, yani kucha kwa upele. Ukimtaka humpati, emu kwanza tuoneshe twende.
You know.